Godfather.
That's Cloud Game, baby.
Hi, man.
Yo, mamacita, wake up, post. Why did post? Me nataka ni kupost. Sina flash ni na touch. Kwenye kochi kochi. Ama topige kwenye vogue. Aita noga iyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shingiana. Uswas ila swakinya mwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, nikikodoro, wavae na wao, watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vigo bako. Like this, umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Take a picture, take a picture.
Sikuwa.
Take a picture, take a picture.
Sikuwa.
You're the boy.
Yeah.
Kwanza, umetokia poa kuna matata hapa kuna shida maratu ndo unapati. Kusu penze maundwaga mashaka ukeni kere nita kupiga baoni zali ya mapacha. Au mpaka kweke DP, DP nkupeleke butterfly Mississippi, CP. Ete na uzuri wa makeup siwa siki, siki. Ndo kwanza siwa sikia wa waongo. Weka pozi flani pinda mgongo. Samini umwiri ni sampia udongo. Acha nikupe viuno flani vya mkongo.
Like this, umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Take a